Isaiah 25 verse 1. Jehova uNkulunkulu wami, ngiyakukuphamisa ngidumise igama lakho, ngokuba wenzile izimangaliso namaso asendulo, nokuthembeka neqiniso. Verse 2. Ngoba wenzile umuzi waba yinqwaba, nomuzi obiyelweyo waba yincithakalo, indlu yamakhosi abafokazi ayiseyiwo umuzi, asayikwakhiwa futhi kube phakade. Verse 3. Ngalokho, abantu abanamandla bakukudumisa, imizi yezizwe ezinonya zikwesabe. Verse 4. Ngokuba ubuyinqaba kwabampofu, inqaba kwabaselayo ekucindezelweni kwabo, isiphephelo esivunguvungwini, umthunzi ekubaleleni, ngokuba umoya waba nonya unjengesivunguvungu odongeni. Verse 5. Nanjengokushisa endaweni yomleyo uyathobisa umsindo wabafokazi, njengokubalela komthunzi wefu, kanjalo ihubo labanonya liyakudanjiswa. Verse 6. UJehova Sebaothi uyakwenzela abantu bonke idili lokukhulupheleyo kulentaba, idili lewayini elinenhlese okukhulupheleyo okunomkantsha, iwayini elinenhlese elicwengekileyo. Verse 7. Uyakuchitha kulentaba ingaphandle lesimbozo esimboza abantu bonke, nomgubhuzelo ogubhuzela zonke izizwe. Verse 8. Uyakugwinya ukufa kuze kube phakade. INkosi uJehova iyakwesula inyembezi ebusweni bonke, isusa amahloni abantu bakhe emhlabeni wonke, ngokuba uJehova ukhulumile. Verse 9. Kuyakuthiwa ngalolo suku pheka, lo unguNkulunkulu wethu, simhlalele, uyakusisindisa, lo unguJehova, simhlalele, siyakujabula sithokoze ngensindiso yakhe. Verse 10. Ngokuba kulentaba isandla sikaJehova siyakuphumula, noMowabi uyakunyathela phansi endaweni yakhe, njengotshani bunyathela emgodini womquba. Verse 11. Noma elula izandla zakhe phakathi kwawo, njengohlambalaza elula ukuba ahlambe, uyakuthobisa ukuziphakamisa kwakhe kanye nobuhlakani bezandla zakhe. Verse 12. Izinqaba eziphakemeyo zezingange zakho uyakuzibhidliza azithobise, azenze ukuba zithintane nomhlabathi nothuli.